inyito y'igitabo cyanjye Do Not Accept to Die nayivanye ku buryo muri Jenoside yakorewe Abatutsi hageze igihe mwumva gupfa bitakirimo mwumva ko ngiye kurwara ku buzima bwanjye sinemere gupfa hajya numva n'ijwi ribimbwira riti wipfa wipfa wikwemera gupfa mu gihe twese twari twihebye tuzi ko ahubwo batinze bazaza ryari kuko twabonaga nta yindi gahunda ihurize kutwica hanyuma Do Not Accept to Die nivana muri iyo experience nagize nkanayifata nka message m'urubyiruko n'abandi bantu bose bazagisoma ko ibyatwica ni byinshi ariko tugomba gushyiramo ingufu zo kubyirinda no kubirwanya kugira ngo dukomeze tubeho
wanditse hashize imyaka igera kuri 29 ibyabaye mu Rwanda Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye nawe ibyo wanyuzemo bibaye niki gituma wahisemo gusohora inyandiko yawe iki gihe muri iki gihe cyose
nkuko ubizi abantu benshi bacitse kuri rya Jenoside yakorewe Abatutsi bifuje kwandika barabiharanira ariko biragoye ni process itinda ikagorana mu nzira bya mu buryo bw'imyumvire n'amarangamutima ndetse n'ubushobozi ngere natangiye kwandika kera ariko byashobotse hashize imyaka 27 nuko uyu munsi igihe twashyize 29 ariko cyasohotse umwaka ushize ni process yatinze ariko niho bishobokeye inkoni ihera igihe
uratanga ubutumwa ki ku barokotse Jenoside bashobora kuba bafite ubutumwa bashaka gutanga bashobora kuba bashaka kwandika nkuko nawe wabigenje kugeza ubu bafite inkuru ariko zikibahezemo
nibyo koko kuko bigoye abantu benshi barabyifuza ko ntibabishobore nabaha rero ubutumwa bwo kugerageza niba narabishoboye nabo babishobora hari n'uburyo bashaka kwegera abandi bakabasaba kubibafashamo bakabandikira iyo nkuru ariko ntibazapfe batayivuze kuko nibwo buryo bwo gucyubahira abacu bishwe bazira ubusa kandi tukigisha n'amahanga n'abandi bose batayibonye ububi bwayo kugira ngo bayirinde igihugu cyacu cyiza cy'u Rwanda abana bacu ntibazongere kubona amahano nk'ayo twabonye buri wese rero yabishobora ndamushishikariza kugerageza cyangwa gushaka ubufasha ku bamwegereye ariko ntazafata bivuze niyo yabivuga gusa undi akabimwandikira twese turahari ngo tubafashe nubwo bikomeye birashoboka
mu gusoza Do Not Accept to Die sa nk'usogongeza abatarakibona hari niki n'iyihe mvumburamatsiko umuntu yavuga ati reka njye kureba uko bimeze
Do Not Accept to Die ni igitabo cyiza kivuga ku nkuru y'ubuzima bwanjye cyanditse neza ku buryo benshi bagisomye ntibagihagarika batakirangije harimo rero inkuru y'ubuto bwanjye uko nakuze iwacu mu rugo ikibagabaga uko twabagaho nk'abatutsi babujijwe byinshi ariko bageze aho babyemera ubuzima bwabo ntibube bw'agahinda gusa harimo ibyishimo harimo umubabaro harimo amabi yose twabonye muri Jenoside n'ukuntu nayirukutse njye ku giti cyanjye ariko harimo na message zitanga ihumure zitanga icyizere cy'ejo hazaza harimo u Rwanda rushya ko twarwubatse aho rugeze uyu munsi ku buryo bushimishije harimo message kubwira urubyiruko ko byose bishoboka ko ahora ari icyizere cyo kubaho ukabaho neza wishimye kandi ubana n'abandi neza nta kigutangira mu buzima bwawe murakoze.